Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
He nui ngā marae kei te noho ki ngā wāhi mōrearea, la koea tetehi o ngā kitenga I ngā mahi rangahau nā haukapu anui Virko. Kai pūkaha I whai nei I tōna tohu tākuta I Waipapa Taumatarau. Anō reira, hei whakawhānui ake māna, ka whakawhiti arorangi atu ki aia I nānei ki a haukapu anui Virko. Tēnā koe.
Tēnā koe.
Ngā mihi nui. Hei whakatūwhera I a tāua kōrero, tēnā heahanga ki te ngā nui I au mahi rangahau.
Tēnā koe tō pātai. Ko etahi o ngā ki te ngā nui ki tēnei tātou. Ko tātou whānau, ko tātou hapū, ngā iwi, ngā marae puta noa I Aotearoa e whakapau werawera ana I ngā wā e kaharongo nei a ruaumoko, I a parawhenua mea, I a tangaro anohoki. Ki te rawatia tēnei āhua, you know, I ngā ru whenua I o tautahi, I kai kaura, me ngā waipuke, I te tai rāwhiti, I te nōta anohoki.
Ai, hei āpiti atu ki e nā kōrero āu haukapu anui. He aha ngā mōreareatanga nui ki ngā marae o te motu.
E ai ki wetehi o ngā tatauranga ko tātaitia. Tōna āhua rua tikau pāhineti o ngā marae puta noi te motu e tau ana ki ngā wāhi ka pākia I te tai anifanifa. Tata ki te toru tikau pāhineti kei ngā wāhi mōrearea. Mo te horonga o te whenua nā ruaumoko, tōna toru te kau pāhineti e tau ana ki ngā wāhi ka pākia e parawhenua mea, arā ki te waipuke, tata nōhoki ki te whātikau pāhineti o ngā marae, e tau ana ki ngā wāhi ka tūpono pea ki te one waiwai, arā I te wā ka waiwai, te āhua o te whenua I a ruaumoko e rū, haere ana.
Ai, I a koe kōrero nei mō te nui o ngā marae e noho nei ki ngā wāhi ka pākia e ngā tuāhuatanga tai au whānui. Tēnā, I au rangahau, nā te aha, I nui ake ai te mōrearea I ngā marae o te motu.
Mō ko tā mātou e ki tēnei, he rereke I a marae, I a marae, I a pā, I a pā. He oi ko tētahi atu ki te ngā mōrearea pia, ko ngā wāhi e tutu ana ngā marae. Hei tauira ake mō ngā marae e pātata ana ki a Tangaroa, me timata pia ki te whakaaro, mehe mea me noho rānei, me neke rānei runga anō I te rewanga o te moana. Hei tauira anō mō ngā marae e noho pātata ana ki ngā awa, ki ngā roto, heri te tonu.
Ai, nā runga I te mōhio he nui ngā rangahau kua oti I a koe, a tēnā heaha e tehi rautaki I wānangahi a e koe e koutaurā, hei whakahau maru ake I o tātou marae haere ake nei.
Tēnā koe tō pātai. Ko etahi o ngā rautaki pia, hei whakaro ake mā tātou I o tātou marae. Mehe mea ka pa weto he hiko hei tauira, mehe mea he momo nuka, hei whakahiko I te marae mā te rā, mā tamarui te rā, mehe mea he rautaki anō pia mō te maui te wai, hei tauira mehe mea ka rū te whenua, ka pakarunga kōrere wai, mehe mea kei reira tētahi momo puna mō te marae ake, hei whakamahi, anei tehi anō tauira hei hāwha I ngā marae. Ko ki te ahoki whai muri hio I te āwha o Gabriel, tēnei mea e karangatia nei ko te Starlink, kia whai pānga ngā marae, ngā whānau ki te ao, kia whai epirangi anō hoki, kia pai ai ngā, te kōrero ngā whānau ki o rātou, ake whānau puta noi te marae. He mea anō hoki e kia nei ko ngā emergency pods, ko ēnei emergency pods, he momo pauaka tina, kei, pēhia te ki. Tau ki te marae ake, engari, ko ēnei mea katoa ka whakaurua ki tēnei pauaka tina pia, he Starlink ki reira, he mea hiko, whakamahi ana i te rā, he mea hiko anō hoki e whakamahi ana i te penehini. Nō reira ko, ko te pūtake pia o ēnei, mehe mea ka weto ngā mea katoa te hiko te wai, hei reira te tahi, tehi mea hei hāpai ngā marae. Tairau aki ki te wā ka whakakā te hiko te wā te aha rānei.
Tēnā koe, tēnā koe i ēnā kōrero hei whakarotanga mā mātou i ngā takiwā o te motu. Ae mohio nei tātou katoa ko taupai te whakamahana haretanga o te ao. Kia tātou. Mm. Tēnā hei whakatepe ake i ā tāua kōrero. He aha o mā harahara nui ki te wera haretanga o te āhuarangi i te ao nei.
E tautoko ana i ērā kōrero, he take nui, e ki ana te kōrero, ka pēnei tonu te haere o te ao, ka āwha, ka pēnei tonu, ka kino ake, ka kaha ake anō hoki, te wera o te rā, te nui o te wai, te kōringa hoki o te wai. Ko ēnei take katoa ka pā ki a tātou, katoa puta noi te motu, engari e ko mōku ake ka pēhea tōna pānga ki o tātou marae. O tātou marae, you know, kei waho atu i ngā taone, ko tahi anake te āputa, hei puta, hei kuhu atu ki awa marae, ka haki e rā marae, mehe mea ka puta te piriti, hei tauira, he take tino nui, te huringa o te āhuarangi.
Ai, mihi ana, o kua pau ki a tāua te wā haukapu anui. E mihi ana ki a koe mōu i whakawātea i a koe anō ki a kōrero ki a mātou i tēnei rangi no mātou te whiti haukapu anui vukau. Tēnā koe.
Tēnā koe. Tēnā koe.